Usoo dhawaada xarunta isal maxaa ka caawiya?
maxaa ay uga duwan tahay
Yeah.
shirkadaha kale?
Yeah, walaal.
Maxay uga duwan tahay shirkadaha kale haddaan furto?
Waxay ka duwan tahay lacag aad ku dirsato, maxaa la dhahay, aad ku shubato, aad rabto inaad qof uga dirto, wax fee ah kama goosanayso. Waa sida ay birto kale. Raali codkaaga kor yar qaadado, raaliya kuma maqlayo.
Lacag dollar ma laygu soo diri karaa xagga dibadda?
Ha, applicationka walaal, aad furatay applicationka aad ku dirsan kartaa, lagu soo diri karaa.
Ayya walaal, waad mahadsantahay.
Adaamada walaala. Ayya.